studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatare jitti lewru december jena yambe dabiri maslimaji sappo e didi der maison de la presse bamako lutino nodo kabaruji du yumar waytalo yimbe la sappo dino be torraji jotti leedi me dindi be fuube ceddi kili tekete yonternde wakande CVGR wadno batumu do nde nokono dirte do CICB be ceddi kono bonanda jotti be di leyi tidalaji ngadi leedi me dindi ba hande feddine dum dirte conseil national de transition fodami fodano wonde e wadde ton yoga robe le be fu kolliti wiide hono yubbo inde ba wono dum dokkinirno dum yalta e sabi de sa ewi hono galgadara robe le hande bamme ton be fa hande dum yotta kono galgadara ma bo on do wattu fu pelle politique de kolliti wiide sa ewi dum labay dum yatta e sariya no coronavirus o ilo bangili leedi me dindi hono yimbe le daaba be kenya be ka dum yiyaka hollita wer ko yata yimbe le temedro e chapande njom e njom kany en daaba kenya jaddon keddi kili hen no be kolitirido fungalure bamako dedu ardi di wonno sebe kabaruji dum jigino do be tande di bismillah modon e hadade be do yimbe le wakande bamno ton halande ko yurumini kanye fa yotto yo mboy yonki mabbe fuube kolliti ton hono torraji ngadaade fewde mabbe di wakati de be ngadno botu mabbe nokko no dirte CICB de fedde de no dirte CVGR wadno ton botu onde wattu joni min joddi min jottiki goto no dirte Isaac Dara o mo jialli nokko no dirte Sobanda les régions moptito wala fuddulu de wiide bonanda ngano ton du le sappo e jene lewru juillet hitane 2019 fa kebe famtare kebben Momodou Sama Seku
ele mboy ngi woni ko Isaac Dara jantike bonandaji ngadaadi lewru sanga mintaji seden mijitingol bonandaji di holliti yipugol jiyam Isaac holli mande chum ngadaado lewru mako do juude mako
nani musoo mi an gorgo e waira tan meda tawa min joodi meda gaale le war goto yimbe bombe men war hippi amen be fuddi fellude ene wulla Allah akbar mo an gorgo indi rat Lazare toke be muyti e mudum me doggi menati le suudu e wadi hite le suudu men ga sefu mi
amma ga jeni
o do baliki mo hakke dubi chapande nay anni signatan le jantagol bononda ngada do do kureji mako e yimbe battibe mo e le guldo hippugol
mi yalti le hite ko yaltan le suudu
hettinade yimɓe torraɓe ɓe na jogi nafa sanne banggal ɓuytude telaji ɗi ɗum woni ko holti docteur Jara Yaye Jara tendinowo banggal faaba yimɓe torraɓeɓe to CVGR tum
e hettoɓe tohon so hettiɓe fo e antan nokkuto an ɓe gollirde soni konkoji annama watto woodi fo e heɓan ba moƴƴinirten ɗum neɗɗo toñaɗo so antama ɗo toñira e heɓanda wallirte o mais ko ɓuuri futtide ɗum yo heɗaɗo yimɓe toñaɓe ɓe hokkeɓe janta ɗum ɓuuri sellude so jommum hokkama haala haali ko woni hakkille muɗum hakkille mum jooɗo toon kañum ɗum gonɗi muɓɓirten
Isaac Dara e yimɓe le torraɓe hewɓe yila mabɓe yo jaam e dewrol hewte lelide malindi yombitingol e kañe wolde yo tan mursere ɗum woni koɓe holliti e le mette
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓude ɗum do beme amme ande to ɗum woni page amen Facebook e compte Twitter studio tamani fa handen caggal ko yimɓele ɗum woni fedde neɗɗo nodir CNT ɓe nooma le leydi meɗen ndi haalaji ana gondi e wadde le hen micciteɗen wiide asfaire ƴaɓɓinonde du ɓe juɗɗini président o de on ɗo wattu fo yoga e pelle politique gonɗe le leydi meɗen ndi kay kolliti wiide ɓe joɗɗitaki do sariya fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Seku
eɓeni kewi kamɓe politinkoɓe e kañe haalnan en ɓeydade guɓe kaptoje ɓe gondaga fe e sifa joƴingol conseil national transition o kanni fedde convergence pour le développement du Mali ko dem Houssaine Hamian Guindo woni hoorejo muɗum
yimɓe fa heewi joinayi kalki mumen ɗum saabi so kollitiɗen wiide no laaɓiɗe golɗon laawol wona laawol kantingol somi jiɗɓe faɓe mara leyndi minen mi andi citta hoore amen hakkunde maɓɓe komi jiɗi hannde tan woni hoorejo laamu hakkundere o teddina sariyawol mo o ɓami o ɗum tan wawi laatade sababu waddude margal lobbal le leydi
so banggal pelle darniɓe hakkeji rewɓe ɓeɗo kay holti mette mabɓe e ko sarewol 05 taɓaka banggal numugol yimɓele gollirde nde heeɓi hooreɓe fedde ka fu addadume rewɓe handi taɓaka saabi eɓe donti noon famɗi fof posuji capanɗe nayyi e le conseil national de transition keɗɗenna madame Dambeli Ulimatou Sow kanko woni hoorejo ka fu
o
miɗen mbawi taykade no yaafiri wiide sariyawol moɓe noddirta 050 o teddinaka. Minen min tampi wadde majereji, min tampi yiide noɓe gondi yoɓirde amen caggal imma daraji mawɗi ɗi min gaɗani laamu hakkunde rew.
So banggal fedde M5RFP kay e les communiqués moɓe gadi ñande nayyi lewru décembre tafonɓe miccitidi wiide ɓe gana fewi natoɓe e les CNT fedde mabɓe Martinde Kumpa ɓe noddan e saria décré numugol yimɓele banggal luttugol nugal sariyaji ɗi.
Wakkati joni en jaram fa nokku noddirteɗo keñe ba tawede wiide yiggaji an kewli oɗo nokku fo ɓe jogui toon tiɗallaji mawɗo ko nayiri banggal yawareji no yimɓele wonɓe toon ɓe kollitiri wiide. Wattu joni ɓe gaɗi noddango fewde e laamu koɓɓe tinno paaboɓe ko yaawi wattu joni guɓal studio tamani ana li oɗo laamu keñe baɓe gondi darto toon kabaruji fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
Caɗele wayde courant min jogui ga enne ngolkol ngol nanta e ley hunko kala jaaɗo keñe ba ley ñalawma kurɗo e wi mabɓe ana hani yingo goɗɗo yiye dow keñe ba batte yigaji leydi gonɗi toon ɗi ndenno yimɓele gaɗi woytanmo fewde laamu koɓɓe
tumando ka mogoto teleladjeni fewna
sukonnala courant ɓe ɓe jamma na wakkati somin ƴeewa télé ɓiɗe mbawi wadde kuɗo min gawa courant ɓe ciɗɗalla no nawɓe sanne ɗo heɓugol foyre ɗo wakkati wakkati soɓe
dokkiɓeɗofoyre
hande janggo ɓe mbala e nure ɓe dokka yimɓe woɓɓe foyre satu hoore min keɓata courant ñalawma kuuɗo sa nani inde keñe ba gara ƴeewa ciɗɗallaji ɓe gondi saabu heɓugol foyre saabu laawi a tawan yaage muɗum ana mawni
san kama sa tan woni gollirde tottode gallure nde courant e wi ardiɓe ndeɗo gollirde kasidine jamare nde na ɓurani ko woodi ko nden naɓe hulti jogade caɗele kewɗe keɗɗana Barima Djiri kanko woni hoorejo centre kama sa.
Miɗe dokka yimɓe foyre lergay tati wakkati le ñalawma jamma ko mum ko lergay sappo ɓande 19h jamma yaade 5h beete kama ana wondi wadde ko wawi won balligu mo laamu o hokkannomi ngal ñalawma hande o kama wutti heɓude balligu ko laamu o walliranno ɗum ko kama pano solaire ngay ko ɓuuri ujunaji jeegom joni kannoɗi hokkude yimɓe ɓe fo courant nga ila ministre o wari keñe baɗo o holiti wiide kama darantako foyre keñe ba kasi o wiide EDM woni gaɗo oɗo golle EDM waray kama du heedinama
bangi fadi dabare heɓene ɗiɗo sellaji ɗi yogaɓe kay na godi nawtorade groupe ngaji yogaɓe yittaka hinnade courant mo ɓe heɓata e ley leruji sappo e tati kala ñalawma ɗum ko heɓani sijo tamani gila keñe ba Assetou Kanté.
En jaranono kabaru balɗe sappo e jeegom imma daraji gonduɗi e wadde faɓe cakko bonanaji gatteɗe fewde rewɓe. Wattu joni min jaa min nayiriki banggal hono worɓele ɓe yalla hoɗo fuu ɓe miji dow hono ko wiyete bonanday ɗen gaɗe fewde e rewɓe ko hoɗo laati sababu muɗum hoɗo hani waɗede ñalawma hande no yalla ɗiɗo bonanaji ana ɓuyto fa keɓen famtade fandeden keɓɓen Mamadou Sama Sekou.
E wi nuhan sangari gaɗɗo suudu Abba sukaɓe joyo ɗiɗo bonandaji ɗi yo batte yeɓare pinatonaji meɗen ɓeydare ɗum ɗun yeɓare saraɓe banggal birgol sukaɓe e wi kanko jagguinowo histoire jour gonɗo kalabankoro.
Leñol fuu ana jogui tawangal muɗum soni en yoppi tawalgal men en yi an torlaji soni saraɓe lonki marde sukaɓe baɗum hani tawrede en wuuran le tampereji tampereji hande ɗi yeytendi ɗum waɗi ko ƴaɓɓi dew ko hande o honomo yiyaka
Issa Fode Samaki kay rewɓe e haɓuɓeɓe hayfi sabi wi oɗo calɗiru nden inaraɓe mabɓe na gatani noon hakkille sanne galle mabɓe.
Miɗe miila tollaji hanne ɗi yo tollaji yoppudinde hoore muɗum hannen sukaɓe rewɓeɓe ɓe leysintako yesso saraɓe meɓɓe nde aran noon inaraɓe meɗen ɓe ɓe jaɓini saraɓe meɗen mi haalta tollaji ɓiti sanne.
Numuki camara kay walda fewi hakkillo ɓe ɗiɗon ƴaɓɓiɓe fof e wimakko kanko kay yo batte cukaku ɓamodirɓe e dewgal ɓe nde goɗɗo yimɓe mabɓe caggal ko ɓe ɓamodiri.
Miɗe miila ko heewi hannden waɗal dewgal ka an jogui kalis ma ɓi debbo o wiyan kañum miraɓe muɗum ma wallere e muɗum ko heewi fo suddama ko woni sukaɓe worɓe ɓe haalan kañ e fuɗɗuke golle ana heeɓa kalis seeɗan e waɗan dewgal saabu alhamdulillahi miɗen wawi heɓde coggu lowɗan dewgal nde wala hono ɗum dewgal teedir ɓur ɗum.
Ɓeydade ɗiɗo sabuji ɗi fof ana woodi wadde jikke e wadde heɓgol golle wonande yogaɓe e hakkille woɓɓe yo poɗɗo bonɗe yalla hinnade ɗiɗo tialaji ɗi fof hoñjotoɓe kay hulti ana hani humtine hoore finatawaji amen e kañe jande nedi e neɗɗaku ley cuuɗi école amen ɗi woɓɓe kay yila mabɓe yo sembingol jooɗa haalaji e ley galleji amen ɗi.
Wattu joni ñaw coronavirus o le leydi meɗen ndi keñan holli tanwede yimɓele temedoron e capanɗe joyom e joyom oɗo ñaw yiya e muɗum en jetto woni samtanaɓe en jeɗɗom kañum keddille hen fungallure bamako nde oɗo ñaw ɓuuri matede ko yata yimɓele temedoron jeɗɗom mata e muɗum ɗo bamako ɗo kulikoro jokkile hen capantato en jeɗɗom sigu jokki jeegoyom kiidal yimɓele joyon ana hollitiwde heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yo yimɓele ujunaji jinjo yom e teme didom e chapan e jano yom samtana be yimbele uine tetom e teme teto e chapan e jatom e jatom hedi bile hembe yimbele teme dron e chapan e jatom e jayon fa kepe kabaru jino korona virisu rike den Usman Nyali Buli
Studio Tamani
Lanyi tingol hanyaw corona virus o wadi fahim e pia dabreji kesi dun wanno ko taykita le nukuje forba le ngalure bamako de na fi sanne sottobe mask ngaji kanye zel hidro alcoolic ngaji aniko kalifa god hebeni e le ko yili le capitangal do facitangu Umar Way Gallo
komin tato bodo bamako do nokkum no detta malitel da ila nyaw corona virus o fuditika sen le leedi meden di jamara wonde tonde no wondi e weltinde attabiaji mudun en jagotobe kanyen johobe so chodai be fur
wala goto fuf andani odo kabaro jamere hunde min bismita do so goto fuf na famono widde burungul masko na fama be dum buri min kam odo masko batte na fakami hora wala tan kurna virus o do rena kam do rena kuruji am do rena dun jira
odo tayka muyo goto le pharmacy ngaji gondi ton di goto mo min jidi ton holli tiwi dati dentirdi nyaw corona virus o be beedi dun kedda mo kanko no dirta adama keta ko mo sifi do hen
avant min yawto non fay temperature jamarende ka ido batuji di metti dum fuf mi non no kabaru nyaw o sembo mun timmi ka hewti no dum wordi puddi tan guleji fuf fay boyata darna na do goto demgal yalla famna jamarende fasaraji runtirdi han dum tinna do hore
le bankeji gondi le leedi meden di do ko buri hewde e majje fu an wonde tabaddi do dati non lamube wonbe tombe kollitiri wite
chu l'école tati ko yata chuka be l'école ujinere be premier cycle et second cycle ngaji to burem to kolita ma le yontre yabenande do kabaru nyaw coronavirus o ONG UAVS muncene o kabaru hore do itugo jawdi Oxfam kede den joni landol kede to en goto professeur Daouda Kassoum Menta gonde comité scientifique covid 19 mali non tongon
Bonjour docteur.
Jamwal docteur. Yogabe holliti kanye yehi holliti horen men docteur men yalla anta be won nyawngo wala nyawngo do ke hejata. Ko tawa hen fu tewtugo hore modu buri. Hande me wawa handude yimbe be nyawngo nangi ma on ko nyawngo wala e mudun. Fay goto wawa halde saabe yalla mi dojji mami dojje du an holla nyawngo ana dam ma nyawngo wala dam. Ku buri moddide de soni wala docteur hollita mani o nyaw ana e mudun ma nyaw wala e mudun. Sariaji ko hollade soni wala fa doctor on ko hollita nyaw ana heb mani ma nyaw on wala man dum saraji jabaadi hollita ko do bur nafa san
très important
do kadudan e kabaruji acti covid handen o ma hetinaade di kabaruji fu do hello am en facebook o ma baydu noddude via mo do numero 37321 o ma baydu hollitinde ko woni hakilaaji modon
studio tamani
studio tamani yo fa ballamu leede swed danmark Suisse et
fête de l'aide Europe. C'est grave les réseaux ngadi meden den pukiran nokku no dotte do kuchala gellil mabbe ngel no dotte ton karanga so litamer wotu jona be kibi ton dum sato kwando hokkuto ton rombin ngadi di diam no be kanibe diam le odo nokku ko watta le nan ya fa emilioji sappo e jagom cfa fête de l'aide to boy ni et direct le wodi odo ko la beto sur docteur wondu tonde ko gonde watte imma draaji nyaloma hande fa pamina jamaare wonde tonde no nyaw corona virus o wori kardam fa nokku no dirtedo wata guna idum le lamu an songo wiama yimbe le joy en kabord no tirtobe dina ko be kanyen pali ton mobile gotil wakande pali no ton gel o mobile de be yaltini jamaare de fu be landi dum en non kabaru dinaaji mudde yalla na anti neddo goto jiat le leedi bene holi tawe tawad le hen chrétien wala fu ko hebe jabaato be jaati e mudum grab do katel beta hande do kabaruji meden de holitindi do fa hande fande e feno ko nandir on do e ser yewtere meden de an wodi ka dido kabaruji fodo ba hewtudi do do www.studiotamani.org no no do do numero mere mere 37321